Haven le ba sa tshepo ro fitlhile.
Give me
30 seconds, what did you get done?